Sanibonani bafana, nani mantombazana. Ngiyethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho, qinisekisani ukuthi niwabophensi amabhande enu, nihleli niqethukile, bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxela inganekwane ethi Tortoise Finds His Home, ebhalwe nguMaya Fowler. Ngelinye ilanga, uFudo wayeyihambela endle. Wayefuna ndawo zonke. Wayesinga kude, aphinda anciphisa amehlwano tshanini, wasedlula umnenke.
Ngabe khona yini okufunayo?
Kubuza umnenke.
Yebo mnenke, ngifuna indlu yami. Ngabe uke wayibona kodwa?
Kubuza uFudo.
Umnenke wathi, cha, angiyibonanga. Kodwa ngisazokusiza ukuthi uyifune.
Wagibele egobolondweni likaFudo. UFudo waqhubeka nendlela nomnenke emhlane wakhe. Bafuna, bafuna, kodwa yayingabonakali indawo indlu. Ilanga lase liphezulu esibhakabhakeni. Emva kwesikhashana, bedlula inyoni uNdlunkulu.
Ngabe khona nikufunayo?
Kubuza uNdlunkulu.
Yebo Ndlunkulu, ngifuna indlu yami.
Wabhula amaphiko akhe, washaya wachitha.
Kodwa ushesha kakhulu, uyangishiya.
Kukhala uFudo. UNdlunkulu wabuya.
Kulungileke, nami ngizogibela kuwe.
Ngabe uke wayibona kodwa?
Kubuza uFudo. UNdlunkulu wathi,
cha, angikaze ngiyibone, kodwa ngizonisiza ukuyifuna.
UFudo waqhubeka nohambo. Kuqhwakele umnenke noNdlunkulu egobolondweni lakhe. Bafuna, bafuna futhi, kodwa lutho ukubonakala indlu. Ilanga laselithe ukwehla esibhakabhakeni. Emva kwesikhashana, bedlula uBhungane.
Ngabe, kukhona, enikufunayo?
Kubuza uBhungane.
Yebo, Bhungane, ngifuna indlu yami. Ngabe uke wayibona kodwa?
Kubuza uFudo. UBhungane wathi,
cha, angiyibonanga, kodwa ngizonisiza ukuyifuna.
Wagibela emhlane kaFudo, wase ehamba nomnenke noNdlunkulu kanye noBhungane behlele emhlane wakhe. Bafuna, bafuna futhi, kodwa yayingabonakali indawo indlu. Kwaqala ukuheleza kwamoya. Emva kwesikhashana, bedlula uGundane. Wayenza umqhele wezimbali zamadezi.
Ngabe khona enikufunayo?
Kubuza uGundane.
Yebo Gundane, ngifuna indlu yami. Ngabe uke wayibona yini?
Kubuza uFudo. UGundane wathi,
cha, angikaze ngiyibone, kodwa ngizonisiza ukuyifuna.
Wagibela emhlane kaFudo. UFudo waqhubeka nohambo, nomnenke, noNdlunkulu, noBhungane, noGundane. Behlele emhlane wakhe. Bafuna, bafuna, kodwa lutho ukubonakala indlu. Umoya washanela amahlamvu phansi, andiza zungeza inyawo kaFudo. Wakhathala uFudo.
Nasinda bakwethu,
kukhala yena. Umoya wabanamandla, isibhakabhaka saba mnyama.
Kaziphi indlu yami?
Kubuza uFudo. Wavungama ukudume emagqumeni, wathi phazi umbani kude.
Co-co-co-co.
Wehla imvula.
Kazi ikuphi indlu kaFudo?
Kubuza umnenke, noNdlunkulu, noFudo, noGundane. Kwase kwehla isichotho. Wah! 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 UFudo wethuka kakhulu. Wagoqana wangena egobolondweni lakhe. Kufudumele futhi kuthokomele lapha.
Mameshane, nansi indlu yami,
kusho yena.
Ho, nansi indlu kaFudo,
kumemeza uFudo.
Ho, nansi indlu kaFudo,
kumemeza umnenke, uMzwilili, iBhungane, kanye neGundane. Njengoba beziphephisa ngokuhlala ngaphansi kwendlu yoFudo, egobolondweni lalo. Linganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop ngokubambisana neBook Dash. IBook Dash ihlanganisa oncwadi abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha op-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe inoma ubani kalula nje. Vakashela kubook-.org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ezingane. Dunlop, take the road.